Yeah. 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 Uno, baby.
DVD on this one.
Yeah, yeah. Mina shukuru kwa yote. Blessings ende kwingi nimekwisha somo. Siombe kile nacho saka mimi. Tombo pinzani ni kualie upata ushindi. We ni mkali nini bora. Tuangalie factor zipi. Yeni upeo. Tuangalie facts za msingi utendaji au matokeo. Yangaliwe kazi ya gwiji. Njia ni nyingi pia sikia kasi ya hivi naitwa ize. Nikikutafsiria kazi rahisi. Yeni wapi nichelewa kukuelewesha. Misio wewe na nikakuaminisha kuona paso nielewe. Kumbuka tai sio mwewe. Unifai sikudai usishangae. Sitohitaji ni waili uchelewe. Baraka aliyenileta haijawahi kuwa sifa. Nimeshachorea vingi na mjawahi yona picha. Kwa uhakika haujawahi soma fikra kakofia isio na macho. Haujawahi kiona kichwa. So keep the definition of game, bitch. Repetition is teacher, who is teaching this lame shit? Or you're meant to speak on fame like it's niggas they hang with. I am the definition of definitive language. Sio tu lugha, akili pia kigezo kwani. Sikio lililo kufa haliwezi sikia upendo. Utakunja kona zote na ujawahi fika yengo. Mimi niko mbele ya muda, nite maelezo ya kesho. Sikiza, wamiujiza bado bingwa, bado kichwa. Na haina kuulizia, bado hip hop. Na bado wiji, bado king zaidi ya kiba. Na bado sishawishiki na hivyo vyo mnavyo winda. Ukimia pia ni jibu, wajibu wangu funzo. Ushahiri wangu gumzo, umahiri wangu tungo. Nite misingi wa yote, akili yangu nguzo. Upeo nilio nao ni kufungisha vifungo. Mr. Mchambuzi pia nasikika na ujuzi. Nasifika na utunzi, natisha kama fikra ya mpuzi. Oya sikia sikiza sikika, nite speaker ya music. Na wakilisha Afrika, nite picha yenye nchi. So ask my mom, I'm the son, I'm the blessing. I am the son of a gun, I'm not the one to be testing. I am nature in its true form. You lukewarm wannabes, wanna be me, I am nothing to contest with. So feel the vibe, or feel alive in existence. Na skill na mind, nikiwa na rhyme, I kill your style kwenye rhythm. Yeah, fear the grind, I'm here for mine when you listen, I'm consistent. Na sio kushine too, inclined to be different. Moko.